Moni ndine Jackie. Ndi nkhani yathu ya lero ikutitengera ku Malawi mu township ya Kawali mu mzinda wa Lilongwe. Ndi ngati muli ndi chakumwa tagwira ndi chakumwa tenticheze.
Ndava kuzanzako makukakamila Umandikamba kumbali kumarifinyo adata Kakutsamira pachifuwa mavanda kundiwawosa You can't do this anymore kutetsa mpaka muchisungu I already know
I hope you remember